why. Shanky baby, Chikuzea,
MKP on the beat,
Naman music.
Jina lako Mwarabu, unanipa adabu, umbo lako la ajabu, nauliza sina jawabu. Ugaworo dambo na luma, oyai, oyai, una ringa 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 ringa, sikonde. Hey,
wanaume atuli mzoga, umata ula wese, ula wese, atuli mzoga.
Agala kolani Bagu Moyo ninapata homa Bagu Agala komoto noma Kwa mwengine sijaona Unanipa kidogo kibana baby ndani bado mimi ninasonga Ladha yako kweli noma Wala kwako siwezi koma Takupeleka mudogo mudogo Jichochote kwako na kono Deku zibanya igo Benzi lako kweli so Sijali michambo ya watu popote ni kuona po mina pona Onana, 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 onana Inakuwaza, sende mali na mimi my baby